ndekuku ndekuku neno Uganda yafuka yapate
yafuka yapate
bana basi ndo badumisa ya renti
badumisa ya renti
neno Uganda yafuka yapate
yafuka yapate
bana basi ndo badumisa ya renti
badumisa ya renti
sanganga njoka tambuza nkolati sendia chisango temuni mali kwa mabounsa tokona neda boy Ese kunye miraso se biantalo Sholiva kumwe chinda
Lego
pase,
Lego dance Nobody gamba yone wesi ya kastanywa Neseva kakastanzi na mtike ya konkonye mutibala Danso ya kute yodati bamba
Eno Uganda ya fuka ya pate
Hey, ya fuka ya pate
Wana basi natoba nyumisa ya renti
Hey, natoba nyumisa ya renti
Eno Uganda ya fuka ya pate Eno Uganda yafuka yapate
Hey, yafuka yapate
Wana basi natoba nyumisa vya renti
Hey, natoba nyumisa vya renti
Eno Uganda yafuka yapate
Hey, yafuka yapate
Wana basi natoba nyumisa vya renti
Hey, natoba nyumisa vya renti
Kwebo sanganga njoga tomuza nkoladi Sendia mtisango temuli mali Wama bounsa tokona neda boy Chide sefi mbira
Bouncing, anyeza makutenga Bila jewan, kita kubolu vau Oyo bravia, kama njibia munyike
Eno Uganda ya